gizani, majivu chini ya miguu ya zamani. Nilipotea lakini sikufa kamwe, moto ndani ya uzimiki ya ukomei. Sauti ya ndani inanivuta mbele, siogopi tena kivuli changu mwenyewe. Kila jeraha lilinifundisha njia, kila nguko lilinijenga upya.
Kutoka chini
me, left me broken, tried to shape me, tried to slow me.